Ko tōku ao maruhirohi. Ki roto I tēnei pauaka, ko oku awata, ko oku mōhiotanga ki te kurataki o Taipa, ko oku mahi I roto I tōku ao. Nō reira, ki oi whakaro, o he aha oku awata, he aha oku mōhiotanga. A, mā kue ki I kia koutou. Ko oku wawata ko te mahi Neti Pauro, te tākoro ngā poi tūkohu, te hanga waiata hoki ki te tau oku hoa. He pauaka mārohirohi tēnei, māku hei arotaki kia koutou I tōku ao, me oku, me tōku Māori. Nō reira, kananga e au ki te mahi, ki te kōrero I te reo, he uri tēnei no te whānau Apanui, he uri tēnei hoki no te mautere o Niue. A, ahakoa kāhore o ki mōhiotanga mo te reo Niue. Kei tōku wairua tonu te reo o Niue. A, he mautere rereke, he mautere hoki, he mautere atāhua hoki te reo o Niue. Kia whakaaro, kei hea te mautere o Niue. A, kei te moana nui a kiwa. Kei roto hoki I tēnei pauaka, ko oku painga, nō reira, tēnā koutou katoa.